uthanda ungathandi sonke emqondweni wethu sigcina ipage ehlukaniswe ngokudotshelwa phakathi nendawo olunye uhlangothi olweyikweletu olunye olwemali einzuzo esingathi izinto ezimbi esizenzile nezinhle esizenzile futhi ekujweni kwenhliziyo zethu sazi kahle kamhlophe ukuthi uNkulunkulu unenhlaba amxwele ukulibuka leli khasi lempilo. Angiqala ngibingelele kwamukele futhi engosini efresh ngingusibolo Bithi Ngema ungumlomo kaBenedict weChristian Talks. Nibali, asimele ngokucabanga kanjalo. UNkulunkulu uNkulunkulu wothando, womusa nesihe nentethelelo. Kodwa khona kunjalo, kuba nzima wengqondo yethu ukulinyakaza leli khasi lokuphila. Angithi? Hayibo. Ngalokotha, ngiveza izinto zayizolo uNkulunkulu angafuni ukukhuluma ngazo. Singasayibaleke ukuthi angalokotha ngibusise. Ngizothi ukuqhela ekuyibukeni kwesikhashana. Usuku nosuku lokuqhela kulokhu kuyaqhubeka kuyalo. Okwenza ukuthi ugcina uNkulunkulu ulokhu uqhela. Ugcine futhi ungasazi ukuthi ubuyele kanjani eduze kwakhe ngoba ubulokhu uqhubeka uthi hayi ngeke. UNkulunkulu ngeke kulunge phela makunje. UJesu wayeqhatha kakhulu nabaholi bezenkolo besikhathi sakhe ngokuphila eduze nezoni azangena emzini yazo sibala lapho uZakewu bathelisi nabanye kwangabantu ababikahambi laba ngoba babengamambuka bebophela ogodweni abantu bejwabula kubo ngenxa yokuba bambukele kubacindezeli bamaRoma kodwa ngokaLuka 19 verse 9 no-10 uJesu wathi kuye namuhla insindiso ifikile kulendlu lokhu naye indodana kaAbraham ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo lithini iphuzu lakhe emdalini wezela abantu ababi kakhulu abanjengoZakewu wazela abantu abanjengamnawe wezela ukusithola ukusifuna qeda sisindise okuyinto kanye anikele ngokuphila kwakhe ngenxa yakho uJesu ke lowo sihlobo sami futhi akezange ukusindisa kuphela kodwa ukusinika impilo entsha kunye namandla kwempilo yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje le devotion ungayithola nge-audio ye WhatsApp inombolo yethu ithi 067 706 0077 kanti futhi ungaphinda ungene ku-Spotify Facebook page kunjalo download i-app yethu kuzonke lezi nkundla igama ozolibhala lithi izwi elifresh.